Wentombi necala azinikanga insizwa ithuba lowesela.
Iqome kanjani intombi singayitshelanga ukuthi intombi iqoma ngoba thina sesidelile uweshela.
Iqome kanjani
intombi singayitshelanga ukuthi intombi iqoma ngoba thina sesidelile uweshela.
Ilikhiphe kanjani
qabanga intombi singayitshelanga ukuthi mfa sesidelile uweshela.
Ilikhiphe kanjani
qabanga intombi singayitshelanga ukuthi mfa sesidelile uweshela.
Umnandi
ushele tshitshi wemadoda kubuhlungu ushele ntombi
awumnandi webaba.
Umnandi ushele tshitshi
wemadoda
kubuhlungu ushele ntombi awesobeni.
Umnandi
ushele tshitshi wemadoda kubuhlungu ushele ntombi awesobeni.
Vela nsizwa
ezoquma ile ntombi.
Vela nsizwa
ezoquma ile ntombi. Vela sixhawu
dede
sishele zakhela
dedebo.
Vela nsizwa ezoquma ile ntombi. Vela sixhawu
bayaphoxeka
abaphathi bezintombi maziphunyuka esandleni
sabo.
Bayaphoxeka abaphathi bezintombi maziphunyuka esandleni sabo.
Bakhuza umhlolo
mantombazane nifungane emva kwendlu bazombamba abafana.
Bakhuza umhlolo
mantombazane nifunane emva kwendlu bazombamba abafana.
Womusani wemantombazane ukudlala ngegeja kuziliwe mantombazane.
Mantombazane nifunane emva kwendlu bazombamba abafana.
Siyababona labo nsuku zimbili isimqomini usuku zintathu simalile
usuku zimbili
simalile
usuku zintathu simalile
usuku
zimbili simqomile
awuyamqoma
usuku zintathu
simalile
usuku zimbili simqomile
asibazondi nabosuku
zintathu simalile
ulahleke usiko lakhe
usuku zimbili simqomile
dadebo
usuku zintathu
simalile
Uzo sentati se mali. Gumnandi, well, I eat them now.
You eat.